mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri w3 radio yacu voa.com. Mu Burundi abantu 13 bo mu ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi batawe muri yombi mu gihe ubushyamirane hagati y'abarwanashyaka bukomeje.
Tugasaba yuko abanyapolitike cyane cyane urwaruka bwo kwihanganirana, kuko abo batoteza ni bene wabo, abatetezwa ni inshuti zabo, ni babyara babo, ni bakuru babo, ni bene wabo. Ntihagire rero umuntu yofata ibya politike ngo abizize mugenzi we.
Uwo ni Gastos Ndimo, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi asaba abanyapolitike n'urubyiruko mu mashyaka atavuga rumwe kwihanganirana mu gihe hakomeje ubushyamirane hagati yayo. Turanaho ijambo abahinzi b'icyayi mu turere twa Rubavu na Rutsiro. Muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi, aho abarwanashyaka 13 barimo abagore 8 bo mu ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu bafungiwe muri kasho ya zone biyorwa yo muri komine Butaganzwa, intara ya Ruyigi mu burasirazuba bw'igihugu. Batawe muri yombi igihe bari mu myitozo y'indirimbo n'imbyino z'ishyaka ryabo ejo ku wa gatanu. Severe Nitunga uyoboye SNL i Butaganzwa asaba ko barekurwa, akavuga ko nta cyaha na kimwe bakoze. Hagataho umuyobozi w'intara ya Ruyigi yangiye abayobozi b'ishyaka SNL ko bafungura ingoro y'ishyaka mu rwego rw'intara nk'uko byari biteganijwe ejo ku cyumweru. Eloge Burikaneza araduha inkuru irambuye.
Abo banywanyi ba SNL bafashwe igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo ku munsi wa 4 ku mutumba Biyorwa, komine Butaganzwa, intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Umukuru w'umugambwe SNL muri komine Butaganzwa yemeza ko bahagaritswe na rumwe mu rwaruka rw'imbonerakure rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Severine Itunga asigura ko abo banywanyi b'umugambwe utavuganwe n'ubutegetsi w'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka Gatonde Rwasa batawe muri yompi mu gihe bariko bategura intambo n'imbyino zo kwitegurira kugurura ingoro y'umugambwe wabo. Bagifatwa baciye bashikanwa mu minwe y'inyamiramabi kijya kubira bafungiye mu gashoboka zone Biyorwa aho n'ubu bakiri. Nitunga abazwa no kubona abakenyezi bamwe mu bafashwe bafunganywe n'impinja zabo. Asaba ko barekurwa bose uko ari 13. Ikindi kimugwa nabi ni ukuntu abanywanyi b'imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi batorohezwa mu karere atumbereyemo muri kino gihe himirije amatora. Muri iyo ntara nyene ya Ruyigi, buramatari wayo yari bashingwa yankiye umugambwe SNL kugurura ingoro zabo zibiri, imwe yo ku rwego rw'intara, iyindi yo ku rwego rwa komine Ruyigi. Ibirori vyari bitekanijwe kubera ku mugwa mukuru wa Ruyigi kuri uyu w'Imana. Mwikete yandikiye userukira SNL mu Ruyigi amumenyesha ko ikete yamurungikiye ryo gusaba uruhusha ku bandwi ku kwezi ryashitse iminsi ibiri nyuma wundi mugambwe wamaze gusaba uruhusha rwo gutunganya ibyo bikorwa nyene kuri uyu w'Imana itariki 11 z'ukwezi k'umunani 2019. Muri iyi minsi heze hari n'abanywanyi b'umugambwe Ipronayi baba bagegereye ubutegetsi bahagaritswe. Muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi ho hari n'ubuyishwe ahitwa Rugamba. Ibicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu waturuka muri uwo mugambwe arabizi. Aganira n'ijwi rya Amerika yahanuye abanywanyi b'imigambwe kwirinda indyane. Gaston Sindimo.
Leta ntashitabona kuko leta iri hose, ifite ijisho hose, nibaza yuko aricyo gituma inzego zitandukanye zaviriye hasi rimwe kugira ngo ako kamo k'umukuru w'igihugu ko gutunganya amatora ameze neza tugategure twese hamwe. Nta mwongo buri isato ibidahizwe, ese kuvuga umugambi wacu no migambi yindi, hariho abatotezwa canke ababurabuzwa kubera ibizi impamvu canke izindi. Tugasaba yuko abanyapolitike cyane cyane urwaruka bwo kwihanganirana, kuko abo batoteza ni bene wabo, abatetezwa ni inshuti zabo, ni babyara babo, ni bakuru babo, ni bene wabo. Ntihagire rero umuntu yofata ibya politike ngo abizize mugenzi we, kuko ni ibintu bihera, kuko tumaze kuja amatora menshi twarabonye ivyo twabuze kubera amohe mabi y'abanyepolitike bamwe bamwe. Tugasaba yuko kugira ngo aya matora agende neza yuko abo bose bokwirinda icyo cyose gishobora gutuma ugwaruka cyane cyane rusubiranamo, kuko twibonye politiki naho dahuza ivyiyumviro turasangira aganira tukaja hamwe tukuri indege imwe bobo bikabagora nyine babana, kandi ari twebwe bivitwa ko bariko barahanira cyane cyane.
Bwana Sindimwo wanifuza kwa ta muntu numwe yosubira guhitanwa n'impamvu z'amatora mu Burundi.
Twifuza yuko aya matora atandukanye n'ayandi kuburyo atamuntu adahitanye na karago kiwe yo hitanwa ngo nokubera ari umunyamugambo wa canke wa tuje matora meza hanyuma nukwemera bizova matora tuvyemere utsinze azotsinde twese utsinzwe urushibana simvuze utsinzwe urushijwe azokwemere ko yarushijwe hanyuma watsinze asomye abarundi bose kuri yo ntango azoba yinze.
Mu ntara zitandukanye abanywanyi b'umugambwe SNL barahagarikwa bagafungwa bagirizwa gukora amanama yo mu Kinyegero. Muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi abagera kuri 16 bafungiwe muri komisariya y'igipolisi cy'Inyamiramabi no mu ibaruro rikuru rya Ngozi mu kiringo kiri munsi y'amezi abiri. Batatu bahagaritswe ku wa kane w'iyindwi bagirizwa gushaka kwica umukuru w'umutumba Nyabikenke muri iyo komine nyene. Eloje Urikaneza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Eloje Urikaneza, tugushimire kuri iyo nkuru utugejejeho. Reka noneho tujye mu Rwanda, aho bamwe mu bahinzi b'icyayi bo mu turere twa Rubavu na Rutsiro batabaza basaba gukurikirana abanyereza umutungo wabo. Baravuga ko abayobora koperative yabo basesagura umutungo ku nyungu zabo bwite. Ni inkuru tugezweho na Claude Ganza Munyamagana.
Irigunya kandi n'icyayi bageze gute no twagiteye iyo myaka yose natagaga mitweri abana banje bakarya tukabaho kuko nta kandi kazi ndahindi imyaka irahanga hano ushako hare ari ku bungubu tugeze ngaho twakwimuka tukabara niyo tushaniye tu
uyu ni umusaza Sibo Mana Jean Baptiste w'imyaka 69 y'amavuko umuhinzi w'icyayi kuva mu 1977 bivuze ko amazi imyaka 42 abeshejweho n'ubuhinzi bw'icyayi atuye mu murenge wa Nyabirasi mu karere ka Rutsiro. We na bagenzi be bibumbiye muri koperative y'abahinzi b'icyayi bavuga ko imiyoborere mibi ya koperative yabo ibagusha mu gihombo umunsi ku wundi, ku buryo basanga ubu buhinzi butagifite kinini bubamariye kandi ari wo mwuga wari usanzwe batungiye imiryango.
Kuva 77 cyayi nkibamo, ariko aho bigeze ubu ngubu icyayi gisa n'ikinaniye kubera abayobozi. Ejo bundi bagiye kuturya amafaranga ngo bagiye muri Amerika kutuzanira imizana, iyo mizana yarapfuye burundu. Ibyo bihumbi byose miliyoni na miliyoni
koperative yacu iyobowe ngo mu kajagari ifite abakozi ni ibisambo ntibagira uba kontorora kuko na perezida wacu nta kigenda. Iyo bagiye kuturya amafaranga babanza kujya inama amafaranga bakayarya.
Navukiye muri muturanzi no mpinga icyayi kimbeshaho, ariko muri iyi minsi ngeze mu njaga guhembwa kandi ngeze mu zabukuru na naravunitse ngasanga amafaranga bayajyanye. Kabaza baba komite twatoye ndi kuki mutatubariza igituma dukora twizeye ngo nzorya nkabura icundi. Ati rega natwe mukecuru ntuturenganye na yacu barayaturyaga, dufite agahinda kujya tukora tugacura ubusa.
Inzi kandi bavuga ko hari n'ibindi bibazo bigusha koperative yabo mu gihombo umunsi kundi kubera imicungire mibi ya koperative. Bavuga ko abayobozi ba koperative bayigusha mu gihombo nkana kuko baba babifitemo inyungu. Banavuga kandi ko bako amafaranga mu buryo budasobanutse, ariko bakemera kuyatanga kuko nta kundi babigenza.
Barabakomite twateye ngo nabari bazerana bari bande baratwishe ndakakwamba badukata amafaranga ngo nago gukemekesha ingemwe none zambuto si mwana wanje ngo nzazigura kandi nari nize ngo bazazimpera ubundi nkuko kera babigenza. Ubwo sisi ndenganye
tukababazwa nuko hari byinshi bigenda bihomba muri koperative. Ngubu imvunguzo z'imodoka zaguze miliyoni imwe ngo nigice miliyoni imwe nigice yagura ifunguzo zo gufungura amapine. Ikindi hari igaraje bubatse hariya ngo ryatwaye miliyoni enye nigice. Icyo cyobo kimwe cyajyanye miliyoni enye n'igice. Icyo bakora bashaka kuduhombya bo bakirukana umukozi bakabirukana mu mafuti mu makosa mu bintu bidasobanutse. Umukozi yamara kugera hanze bamwirukanye akajya kurega urubanza rwose ashoye buri mukozi wese tukumva ngo baduciye miliyoni eshanu miliyoni icumi miliyoni zirindwi, ariko ibyo byose bakabikora mu manyanga baragenda bakajya kwiburanishwa ariko bashaka ngo batsindwe bace koperative amafaranga menshi ayo mafaranga bagende bazayagabane.
Niba umuntu agwaye angajoba ukabumwirukanye muhimberekeza hakiri kare utegereza kuzajya kuburana ushingiye kuki? Uwo mukozi ntabure uravuga ngo yibeshe mu mafaranga ga koperative ubashinzwe iki wafite mara ya hehe?
Abanyamuryango iyi koperative bavuga ko badahabwa amakuru nyayo yuko koperative yabicunzwe kandi ntibagishwe inama nk'uko amategeko agenga amakoperative abiteganya. Basaba ko hakorwa ubugenzuzi bw'umutungo kugira ngo hagaragara baba baragize uruhare mu kunyereza umutungo wa koperative.
Turasaba ko mwaza mukabakontorora kandi ubitsindiwe akayariha agafungwa kugeza igihe aviriyemo akishyura ibye. Ntabwo tubatuma ngo nibagende babe nk'ikote ngo nambaye ikote ryo ndajya kugurana.
Icyifuzo mfite ni uko bariya bambuzi mwabavana ku kazi mugashyira habeza.
Inzego z'ubuyobozi zirimo ikigo gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA, akarere n'intara y'Iburengerazuba zamenyeshejwe iki kibazo ndetse ziranagikurikirana nk'uko guverineri w'intara Alphonse Munyentwara abivuga.
Hari igice basanze abanyamuryango batari bafite amakuru yuzuye ku byakozwe. Byumvikana ko ibikorwa byakozwe, icyemezo cyafashwe runaka, ntabwo abanyamuryango bakigizemo uruhare mu buryo bw'uzengo ari bagifashe cyo ni kimwe ikindi rero kigaragaramo nuko abanyamuryango bafashe icyemezo yuko kandi n'ikigo gihugishije amakoperative cyabemereye ko mu cyumweru gitaha hazakorwa noneho ubugenzuzi bwimbitse kugira ngo hagaragaye intege nke amakosa cyangwa se ibyaha nabyo bigaragare noneho buri cyose gikurikiranwe hashingiye nyine kuko kimeze nyirizina no ku bimenyetso bikigaragaza.
Guverineri Munyentwari agira inama abafite inshingano zo gucunga iby'abandi baba bayoboye amakoperative cyangwa izindi nzego ko bakwiye kwitwararika cyane.
Icya mbere kureba ko amategeko yubahirijwe, uko bagennye gukoresha umutungo wabo, uko bagennye ko ibyemezo bifatwa, ugomba kubyubahiriza uko babigennye, ko ntabwo ugena ibyawe kuri ibyo uba bagennye. Igihinduka nacyo haba hari igihinduka ukakibamenyesha mukajya inama. Niba hari n'uwabikoraga nabi mu gihe cyashize, akwiye kureba nawe agakosora kugira ngo atazagira ibibazo. Nko gucunga nabi iby'amakoperative byanze bikunze ubuzabiryora iyo wabikoze. Nta muyobozi wa koperative cyangwa abayikorera b'abakozi twifuza ko yarangiza muri ubwo buryo.
Iyi koperative ni imwe muzima z'imyaka myinshi ariko nanone itarahwemye kuvugwamo ibibazo by'irigiswa ry'umutungo n'imiyoborere idahwitse. Biteganyijwe ko nyuma y'igenzura ry'ikigo gishinzwe amakoperative hazaba amatora yo gusimbuza abari basanzwe bayoboye iyi koperative, abo byaboneka ko banyereje umutungo wayo nabo bakabiryozwa. Ubuyobozi bw'intara n'uturere dutuwemo n'abanyamuryango b'aya makoperative buvuga ko bugiye gukomeza gukurikirana imiyoborere yayo kugira ngo iyi koperative igizwe n'abanyamuryango basaga 170,000 irusheho kugirira akamaro abayirimo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Iyo bukamana rifite ruhare ki mu kwigisha kubana neza, kwihanganirana no kubabarirana mu Rwanda? Padiri Ubaldo Rugirangoga n'umwe mu banyamadini batanga ibiganiro bishishikariza gusaba imbabazi ku byaha bya Jenoside no kuzitanga bicishijwe mu buryo bwa Gikristo, yaganiriye na mugenzi wacu Temistocle Mutijima amubwira uko yabitangiye n'umusanzu wabyo mu kubanisha Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Urumva Jenoside ibaye byaranyobepe, byaranyobeye nka padiri mera ndetse nk'uto umutwe ntangira kujya ndarandira mvuga ndi kuki nabaye padiri. Kuba padiri uvuga ngo wigishe urukundo ugasarura Jenoside ni ikibazo pe. Nawe ibintu birabaye, si ko bibaye biragenda bite. Ntekereza kuri Yesu Petero amubajije ngo ese mugenzi wanjye nashumuraho uzamubare kugeza kuri kandi nzageze kuri karindwi. Ubwo yamubwiye ati uzageze kuri 77. Nuko namuvize ko nubwo Jenoside ari cya gikomeye bibabaje ariko kubabarira niko kuzabitsinda tu. Kubabarira inshuro 77 ni aho ngaho nyine kuri kiriya cyaha cya Jenoside. Ubundi ni cya gikomeye pe kibabaza abantu ariko vuti sikwezi yavuze ngo uzabare kugeza kuri 77. Niba turi abakirisitu ni igihe cyo gusa na Yesu nyine.
Ababonaga utanga ubwo butumwa, wabonaga ubashyikira ubutumwa utambutsa, ntabwo byakugoye?
Muri rusange buryo umuntu umuntu ntakunda kubwirwa ukuri ariko ibyo bituruka kuri Sekibi nyine. Urumva harimo abantu bashaka kwihorera ariko kwihorera ni bibi kandi nacyo Shitani yashakaga. Gutanga imbabazi urumva byari bikomeye, abandi gusaba imbabazi nabwo byari bateye ubwoba kubera ibyo bari bakoze, barebaga ibyo bakoze ugasanga barikanze. Mbega umwe yageraga ati ibi nkorewe ni ibiki, kuki bikozwe n'uri umuntu twari duturanye, umuntu twaje nahekeye umuntu yarwajije, umuntu najyaga mvumbisha akaza kumvumba, iba nkoreye ni ibiki? Undi ati ibi nkoze ni ibiki, kuki mbikoreye uri uriya muntu? Ibinda bivamo ingorane nazo nuko nabonaga bose barafashe distance ntawe bashaka guhurira. Gutangira kubahuza rero byari bikomeye. Araho natutswe, araho negeshaga nko gutanga imbabazi, bati ntimureba bati kirana cyo ni gitera hamwe cyakigejeje gusaba imbabazi. Ntibishoboka gusaba imbabazi z'ibyo biza mbere, mwihangane mwishake mwimbaraga mutange imbabazi, nimutange imbabazi imbabazi zizasaba. Ubwo twagiganiraga aho ngaho bakantuka arabo tutavuganaga, babonaga ko batoteza ariko niko kuri nigisha abantu cyane gutanga imbabazi. Noneho rero nanjye mbitangamo urugero, kuko nagiye mbyigisha kenshi umugabo rero wishe mama ansabye imbabazi twari twahuye muri gacaca Nyamasheke ijye bakusanyaga amakuru nibwo numvaga arambiye ngo ngiyewe ngo mbere yuko ngo ngire icyo mvuga ngo nashaka gusaba padiri mukuru wamushaka imbabazi ndamureba sinanamumenya kuko abo baburugumestre bari baje mu gihe cy'amashyaka barabaje ne sinari muzi pe sinashoboye kuhita mumenya kuko ngewe nabaga Nyamasheke we yateka cyavuze kitwa komini Karengera avuze rero ngo nyina na bene wabo ngo bapfuye ntanze uburenganzira nka burugumestre ngo ati ndamusaba imbabazi agegeye nezemera nkufashwe nyine n'amashanyarazi ariko nishaka mwimbaraga ndagenda ndamubwira ndi mu izina rya Kristo ngenda kubabariye ariko nabivuze nange ndi kurira birumvikana hanyuma ntashyiriro nibwo nibazaga ese uriya mugabo yemeye ko imbabazi namuhaye zivuye ku mutima nta buryarya burimo nuko mbwira abantu ko bagomba kubabarira bigaherekezwa n'impuhwe gusaba imbabazi ukazisaba kandi ugaherekezwa n'impuhwe iyo bitagiyemo impuhwe umwami uri kubeshya icyo gihe rero naje kumenya ko umwana we w'umuhungu bamwirukanye mu ishuri abahuye nawe ngo yari ari kurira arira kuko yarabuze amafaranga bamwirukanye none nibwo nashakishaga ukuntu mutumaho ndamubwira nti bamwe ntuzongeye kubura amafaranga kuva ubu ngubu nzi ko nyoko yapfuye isi arafunze ntuzajye ubura amafaranga ujye uzumbwire nuko byatangiye nyine ariko numva ndaruhutse
hanyuma nk'iyo murebye nyuma y'imyaka 25 jenoside yakorewe abatutsi ibaye mubona mute uruhare rw'abanyamadini cyangwa se amadini n'amatorero mu kongera kubanisha abanyarwanda mu kubaka ubwiyunge
twakoze ibintu bikomeye nuko nta wivuga ibigwi ariko urebye ukuntu abantu babanye n'ukuntu ibintu byari bimeze mu gihe cya jenoside abanyamadini babigize mu ruhare abantu barubahanye barabanye abantu bongeye no gushyingirana mana yego na leta nayo irakora nyine ariko na kiliziya iyo izikora cyane cyane ku mitima y'abantu kandi umuntu ari kugenda abonye imitima iri kugenda igenda yegerana
tukiri kuri urwo ruhare rwa madini na kiliziya ubwayo muri iyo nzira y'ubumwe n'ubwiyunge niyo murebye mubona ahakwiye gushyirwa imbaraga muri iki gihe ni hehe kugira ngo ubwiyunge nyabwo koko bugerwe
ni ugutinyuka amateka yacu kuyatinyuka abantu bakayaganiraho ariko bagamije iki kubaka abantu bagenda baruma bahuha bayikagira ubwo bagira ngo twarahamutse turuma y'amateka yacu ubu nkubwiye nti parme uhita wikanga nturese ko yabayeho kandi yavangiye ivanjiri iyo nyivuze usanga abantu harabaye confusion ugasanga umuhutu ari kwimva umuparmehutu atandukanye n'umuhutu none iyo parmehutu nayo abafite ideoloji ya parmehutu babyura ibindi byumviro n'umu batutsi byo niyatanga nka parmehutsi nabuti hingerera buro barakocorana tuyatinyuke tuyajyemo abantu bagomba gusaba imbabazi basaba imbabazi abahana imbabazi batanga imbabazi
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresse ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Radio Ijwi ry'Amerika tugeze ku isaha 12 n'iminota 19 i Kigali ni Bujumbura amashyirahamwe y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda aherutse gutangiza gahunda y'imyaka 5 yo gushishikariza abana kugira uruhare mu guharanira uburenganzira bwabo barwanya ihohoterwa ribakorerwa nk'irishingiye ku gitsina gukoreshwa imirimo ivunanye cyangwa guhabwa ibihano bibabaza umubiri umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu akaba n'imboni y'uburenganzira bw'umwana Evariste mu Rwandashyaka avuga ko batangiye iyi gahunda kubera ko babonaga hari icyuho mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana bityo rigakomeza kwiyongera
Dutangira kwikora nuko urazi ko hamaze igihe havugwa ihohoterwa rikorerwa abana basambanwa bagaterwa inda abana bahabwa ibihano bibabaza umubiri aba ibintu byinshi binyuranye none ugasanga mu byukuri turimo turashyira ingufu mu kwigisha abantu bakuru ngo barinde abana cyangwa birinde guhohotera abana, ariko ugasanga turamutse tubikoze ugasanga n'ubundi hohoterwa riracyari hejuru kubera ko abana ubwabo ntago babifitemo uruhare, ntago bazi ngo umwana namutse ahohotewe yakwitabaza nde ni gute yaharanira uburenganzira bwiwe, cyangwa ni gute abana mu makarabu yabo bahuriramo bajya baganira ku burenganzira bwabo n'ihohoterwa ribakorerwa noneho bagashakira hamwe nabo igisubizo cy'ibyo bibazo, kuko ngira ngo abana n'ubundi ni bamwe mu ba mbere bafite igisubizo ku ihohoterwa ribakorerwa, kugira ngo nabo babe babasha kujya babasha kuvuga ibyababayeho, bamenye niba bahuye n'ihohoterwa ukuntu yajya kurega, bamenye amatsinda yabo bahuriyemo ukuntu bagomba kuganira ku burenganzira bwabo n'uburyo bagomba kubuharanira. Nuvuga ngo twabitekerejeho kugira ngo bigaragare ko cyangwa abana nabo bashyira ingufu mu kwirengera ndetse no kurwanya ihohoterwa bashobora guhura na ryo.
Ye ubu ikibazo cy'ihohoterwa ry'abana mu Rwanda muri rusange wavuga ko gihagaze gute?
Kugeza uyu munsi ikibazo kiremereye dufite kugeza uyu munsi ni ikibazo kijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ririmo no gusambanya abana no kubatera inda, ariko bitanabujije ko hari n'abana bagihabwa ibihano bibaza umubiri, abana bagikoreshwa imirimo ivunanye. Ubwo rero ayo niyo wenda amahohoterwa navuga ari mu gihugu cy'u Rwanda turi kugerageza guhangana nayo kugira ngo turebe ko twayagabanya.
Kuva mutangiye iyo gahunda yo kushishikariza abana kwita ku burenganzira bwabo birimo biragenda bite?
Tumaze kuganiriza abana basaga 15,000 hirya no hino mu gihugu. Birimo biragenda neza kuko abana bamaze no kumenya uburenganzira bwabo, byishyiriyeho amatsinda amahuriro ku buryo hari n'abatangiye kujya bategura ibikorwa, bagategura nk'igikorwa cyo kwigisha abana bagenzi babo uburyo bwo kwirengera cyangwa uburyo bwo kumenya uburenganzira bwabo no kubuharanira, noneho bagatumira abayobozi cyangwa n'izindi nzego ariko aribo biyoroganizingiye igikorwa runaka, ibigo by'amashuri bigasurana bakaganira ku burenganzira bwabo, noneho n'amakrebs bari kugenda bashyiraho ari kugenda afasha cyane mu kusobanurirana uruhare rwabo mu kurwanya ihohoterwa ribakorerwa.
Ye hari ariko bashobora kugira impungenge bakavuga bati ubundi abana bashinzwe kumvira abantu bakuru bakavuga bati aba bana batangiye gukangurirwa uburenganzira bwabo aho ntibazigira ibyigomeke ku babyeyi.
Iyo ngiyo ni imvugo igomba no gucika, natwe tugenda tubyumva hirya no hino ngo abana bahawe uburenganzira bwishi, ariko abana bafite uburenganzira bakagira n'inshingano. Inshingano z'abana ni ukubaha ababyeyi nk'uko bivuze, ni ukwiga, ni ugukunda igihugu n'ibindi bifitanye isano, ariko bafite n'uburenganzira bwabo nk'abana kandi bugomba guharanirwa n'abantu bakuru cyangwa abantu bakuru bagomba no kumenya ko bagomba kurengera abo bana. Niyo mpamvu rero abana kumenya uburenganzira bwabo bizatuma kwa guhohoterwa bakabiceceka, ntabwo bizongera kubaho kuko baza barasobanukiwe uburenganzira bwabo n'aho bashobora kubariza cyangwa uko bashobora kwirengera igihe byabaye ngombwa, ndetse bakabasha no kumenya uburyo bwo kwirinda ihohoterwa, kuko rimwe n'imwe rigiye nk'umwana wenda umuntu ashobora kumushikisha utuntu akamugusha mu busambanyi, niba barasobanukiwe uburenganzira bwabo n'uburyo bagomba kwirwanaho ibyo byose bizahagarara. Tukaba twumva rero ntabwo ari ugushikariza abana kwigomeka kuko bafite uburenganzira bwabo busesuye, abantu bakuru bagomba kubahiriza no kureba uburyo bwubahirizwa bwa burenganzira bw'abana bakagira n'inshingano. Rero tubyigisha tubijyanana n'inshingano zabo, ni ikintu gikwiye kumvikana neza, ntihagira umuntu wumva yuko umwana yahawe uburenganzira busesuye ariko adafite n'inshingano. Uburenganzira arabufite kandi agomba kubuhabwa kuko n'amategeko arabumwemerera.
Uvuze nanone icyo kihohoterwa, unyibutsa ibyo wigeze kuvuga kare uvuga uti kimwe mu bibazo dufite ni ugufatwa ku ngufu kw'abana. Bituma nibaza ko nzi ko itegeko ry'u Rwanda rihana ryihanukiriye icyo cyaha, mutekereza ko biterwa n'iki ko nubwo hari ibihano bikarishye icyo kibazo gikomeje kugaragara mu gihugu?
Ikibazo gikomeje kugaragara kandi mu by'ukuri nk'uko bivuga hari ibihano bikarishye, ariko noneho ikibazo dufite uyu munsi ntabwo amakuru tuyabona neza kugira ngo n'aba bantu bakurikiranwe, nk'uko ugereranyije abahohoteye abana dufite mu gihugu n'abamaze gufatwa ngo bakurikiranwe n'ubutabera, harimo ikinyuranyo kinini cyane, nta nubwo turageza no ku 10% y'abahohoteye abana bamaze gufatwa. Uko kuba badafatwa rero bituma n'ubundi agenda akumva ko niba ntawamufashe akagenda agahohotera undi gutyo bikaba uruhererekane bigatuma abana bakomeza guhohoterwa. Niyo mpamvu turi gushyiraho ubwo bukangurambaga kugira ngo noneho ya makuru yabuze, ya makuru inzego z'umutekano, inzego z'ubugenzacyaha zidafite ku bantu bahohoteye abana, abana nibamara kumenya uburenganzira bwabo akamenya niba atanze amakuru nta muntu ukwiye kuba abimuziza cyangwa akamenya n'uburyo agomba gutangamo ya makuru kugira ngo bitaza kumugiraho ingaruka nkeka bizagira icyo bitanga bigatuma iryo hohoterwa ryagabanuka, kuko bazabasobanukiwe neza uburyo bwo gutanga amakuru. Kuko dufite ikibazo gikomeye cyane cyuko inzego z'umutekano cyangwa z'ubugenzacyaha zidafite amakuru cyangwa zitabona amakuru ahagije ku bantu bahohoteye b'abana, kubera ko harimo abana baterwa ubwoba nimo bivuga tuzabagirira nabi, harimo imiryango y'abana igerageza kubunga nabaho nababahohoteye kuryo usanga ari ikibazo cyo kutabona amakuru atuma abo bantu babihanirwa.
Icyo cyo kunga abana nabahohotewe bishingiye ku miryango byaba ni ikibazo cy'umuco, ni ikibazo cy'ubujiji, wenda abantu bavuga bati gufunga umuntu ntacyo bimaze, mwe mu bushakashatsi bwanyu mubona bishingiye kuki?
Ibyo byombi birimo yaba umuco wo kutiteranya, kumva ko niba umuntu wagusambanyirije umwana ari umuntu muturanye, kumva ko utagomba kumushyira ku karubanda, icyo niyo harimo ibishingiye ku muco, hakabaho n'ibijyanye n'ubujiji. Ibijyanye n'ubujiji no kuvuga ngo hari ababyeyi benshi batarasobanukirwa uburenganzira bw'umwana ngo bamenye yuko ari icyaha atari icyaha cyo umwana wahohotewe batagomba kungwa n'uwamuhohoteye, ngo barebe ukuntu babizinzika bitewe n'indonke bavanye mu bantu. Ubona harimo ikibazo cy'ubujiji, harimo ikibazo cy'umuco, hakaba n'ikibazo cy'ababyeyi bashakira indonke mu bana babo, akumva ko umuntu niba amuhaye bitanu kandi yaramuhohoteye umwana we ibyo bihagije gutanga 50, ibyo bihagije kuba atakwirirwa atanga amakuru kuko wa muntu hari icyo ari kumumarira.
Uvuze icyo gushakira indonke mu bana ku babyeyi, binyibutsa ko hari igihe umuryango uba udahagaze neza, noneho ugasanga umubyeyi yabaye nk'uwohereza umwana ku muryango wundi yizeye, akababwira ati mumunderera ajya bamfashiriza, hanyuma akamera nk'ukora imirimo yo mu rugo ariko umwana agahembwa amafaranga. Ibyo byo mubisobanura mute mu kigo muhagarariye?
Ngira ngo kugeza uyu munsi mu mahame uburenganzira bw'umwana cyangwa natwe uko tubyemera, nta mwana ukwiye kuba akoreshwa imirimo yo mu rugo. Kugeza n'uyu munsi nyakubahwa minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, umurimo wo mu rugo yawushyize ku rutonde rw'imirimo ifite ubukana ku bana itemerewe gukora ku bana bari munsi y'imyaka 18. Ubwo rero icyo dukora n'ubwo wenda yaba yaravuye iwabo bitewe n'ubushobozi bukeya, ni ukumenyesha iwabo yuko umwana atagomba kujya gukora ya mirimo mibi kugira ngo babone yandonke, ahubwo niba ari n'abantu batishoboye bagomba no kwegera leta ifite ibigega byo gufasha abatishoboye, ariko ntabwo bashobora gushakira indonke mu mwana. Ndetse tukanashishikariza n'abantu bakoresha umwana ko bitemewe gukoresha umwana mu mirimo yo mu rugo, kandi umwana yakaba yari mu ishuri. Ntabwo byumvikana uburyo umwana yaba ari kurera umwana wawe yagiye ku ishuri we atagiye ku ishuri. Tugerageza gukora ubuvugizi ku mpande zose, gushishikariza ababyeyi kutohereza abana gukorera iyo mirimo mibi, ndetse tugashigaza n'ababakoresha ko bagomba kureka ibintu byo gukoresha abana.
Dusubiye gato kuri iyo gahunda muherutse gutangira, muzayisoza ryari? Murashaka kuzaba mwageze ku zihe ntego zigaragara kugira ngo muvuge muti turayishoje?
Ni kampanye y'imyaka 5. Ni kampanye y'imyaka 5 duteganya ko nibura mu myaka 5 tuzaba dufite abana benshi cyane bamaze gusobanukirwa uburenganzira bwabo, bagiye muri ya mahururo bagenda bahururamo bakaganira ku bijyanye n'uburenganzira bwabo. Tukaba dutekereza yuko twifuza ko nibura iyo myaka 5 izajya gushira abana bose babashije gusobanukirwa n'uburenganzira bwabo ndetse n'uburyo bagomba kwitwara igihe bahuye n'ihohoterwa.
Yebwa na Evariste mu Rwanashyaka, ndagushimiye cyane kuri iki kiganiro. Ariko tutarasoza, niba hari icyo ntakubajije ariko wumva utagenda utavuze, wumva ari ikintu cy'ingenzi ushaka kugeza ku bumva ijwi rya Amerika kigendanye n'uburenganzira bw'abana, icyo cyaba ari nk'ikihe?
Ngira ngo ndavuga ibintu nka bitatu. Ikintu cya mbere ni uko ababyeyi cyangwa abantu bakuru bose bagomba kumenya yuko umwana ari umuntu ufite uburenganzira, kandi bakamenya ko bagomba kumufasha kugira ngo bwa burenganzira bwiwe bumufashe kuba yakura neza kandi adahuye n'ihohoterwa. Noneho nkanamenyesha abantu ubwabo nabo ko aribo ba mbere bafite urufunguzo mu kurwanya ihohoterwa ribakorerwa, batanga amakuru y'ibyababayeho, bamenya kwirinda, bamenya kuvuga oya imbere y'ababashuka. Ndetse noneho tukanasaba n'inzego z'ibanze zegereye abaturage nazo kujya zihora zinasobanurira abaturage cyangwa no mu miganda ahantu hose uburenganzira bw'umwana, bakamubwira ko umwana afite uburenganzira akagira n'inshingano. Imvugo cyangwa imyumvire ihari kuvuga ngo abana bahawe uburenganzira ngo burenze ikaba yacika mu bantu.
Bwana Evariste mu Rwanashyaka, ndagushimiye cyane kuri icyo kiganiro uhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Dushimire kandi namwe mwese mwakurikiranye aya makuru n'ibiganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika hamwe n'abagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma. Ndagira nti muramukane amahoro n'amahirwe.